bisenge kale bibamu abasabo kanyimbe ku byolongo ojjamu mazina bannange we ndivaawo walivaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkananga nakyo kimanyi bawadde baagereesa nti awakola ennume naye bukyanga kawali avaawo mpaawo yasika baabaddawo era twajja nabyaffe era b'ennaku bambi ebibye yaziikwa nabyo kuolwo lwennyini wadde abamu bakopperera bagonza obulago naye eryango lyekawali alyawo kukale nange wenje wendisaaliza abampagira bawadde waalibaawo abajjanga bwe kiba kale nno mwasuze mutyanze yendi buli lukya lusinga obuzibu kulwyisa ekyo kikulu sindwadde sinjala siwavu kakati teri nagwe weewoleza ndiraba bwe biri otindera enjala kakuti eri emasaka yakuddamu ebusungi weebawenja akawogo owavu okutunza biby omunju obuwone atagula yatunza enjweneensi etabuse abaafaneka batanda ne bakyusa obuufu bazimbula kirengogo baviire ekibabu emotoka yava mu kkubo kati eddukira mu nsaalusaako obusaka egira ne yeggunda muganya kanene abamu ne tukunkumuka abafa ne bafa abamu ne bawambira ku bodi wabbali kyokka vuga yadiima lumumpa okusala eseerera ne yeekiikebedde masaka n'ekyamukaawo n'ediimangedde busoga kondakita yakyankala n'anoona omuvuzi olwa siteegi kwetikkulira ng'eziisa ekyeyava baka ekitiya te nga kinene ku siteegi atiwaayiwayo abafa ne bafa simanyi ebiziyiza bya bbaasa eno duniya ebyafa buli lwalinnya neyisa empewo abakyalemedde mu bbaasi tulina obulamu wadde abamu kantolooza agenda abagoya waliwo abatudde kumpi n'ewatuula omubuzi beeweeseza abezungirizi babiire ekibabu naye ngeri gye baddukira gye tebammere ogw'okulya gukyabasibye ekyoggoluuto baasi duniya ew'omuggoseeko agatuli zisekabuzo bazaggwamu egenda etukuba yakola n'obufashaagi kale wulira eddala nezibumbujja okkira ku luli ekyo si kya bulimba kati rabayo omusana owamma baasi duniya kekete lyennyini seeno nga lumamyo tusaasire tutudde bubimpaawo kyakkola naggambye ku siteegi bweyitako wiisi tekyayimirira abalimu okufuna mmere kati njaliri mu bbaasa abaali abanene maama embuto zigudde kulisaako amatama abakalu bayisa emikono mu madirisa ne banuula ku misoolirw eyisa awali emmere oyo afunye eno mu bbaasa abanga kabaka mwenna ne mumuvunnamira bawe ku mpeke driva yandikyusiddwayo n'atutamye mukama n'otufuunira omulala n'avuga empola oba otwaleko mu bbaasi oba otwaleko mu ggalagi bbaasi duniya efune mu saaviisi kaakati ddalo amazima kekete ennyo yonna enkuyege zaagiri akayumba konna konna bituli kondakita omugambeko nayadde ku nkola ekitiiyo kyatutikkuzisa tata kinene ati yataaba tonnatuuka kuvaamu kirabe myaka 2014 abaweri ayi taata maayikka todda mu ntebe baasi yeedobonkanya egikyusa abakozi bw'oteekamu obabuulira esiteegi zennyini gwerina okutiggulira ng'ate mu nkola naye tufa tuggwawo yamba mukama olw'embeera embi eri mu baasi duniya kati ya basi kwe tulinene na bali moto unze gobo mwani bufa efuse ya kulimba gana ulire naku nereli mwogu kukuru ulie yomkumi lelo yesu ya fuka yesu sima nyikale kulio mwamu kugamba bubwe na anozijiri kulio mwamu kanyamu neti nze mwumanyi bana tela kukua takana vete mbali yesu giro tutangaze shiro chibabu tulinda bude uli abantu bafa inspekita jenero yesu kabaka giro lambule kubasi ndopi kakati atubanyi yomu kukuru wawuli tucha atengi mpaka ziri kumu yesu wenjini kaliaka vingia kakuita isa masia na wasevini sitte babo wabali abadu vintu na wasodoksi babo muntewe eze mabega mubasi nduru yevuga mboli ndaba kuatakane yesu yogera zindaba ya wafungiza basi tabuse atumu mkulu tamaga magacho nchimanyi tugambire muhamadi na ya jekuno kampuni ye ya chankala na basi jinyie ili mwakirinja chava koza wasali mbali they itawata bridge mulu warabu mulu ganda wendi bandifunye ni dandibawi bachankala na nivanabwe buliru naku kukubombia bachankala numutufa tubuze koze vino visana ye na njini kali aweko chatu tangaza watu matizi chibasi chichikate ya temu imuli entaru umutu alabye naku mbasi dunia.
Remember where you got it from. www.djericom.com.
Kunda kita wabasi mwami mkuru chokene isateja mumi akajimu chilavi asaja lata mbasa linga kabaka atikula na bachavula yumairi kumi kumogera kukuruti kuzate fitina akuta munti gendo kusabeba kukue maika jasula chesha lechirie vule sirina we mtu kila kondo pewe tufa nemba jemba mbasi ngende yevule yambula sekundi mama makuturi atomu liango kwa bagumu we yalie korwa kunda kitono kwa tula tenga mulawe mama kage galitanda wabagenzi depute weka ikuza wawo kutiote tuliba kuwela mbasi nubunaku okutu salweli sense bukefu kebi wabu atema ika ya weze muyo kamwe tuli uze ndalanga tena kwa jiri musasa yena jiweleza ntiyo mube mchino zenso kila daramu pyo kumanya nanyua na ye mama nutu ilavira buti mkama mbasi suse vizi webi abulikara ndwa dezi tajavu mulu wako na basao ne pairoti wabasa tuvuze tima ne kunda kitu mute mwati kuze tima atacha sosola tuse kuno kulaba ne basi yenjini egende suko bukuru wade ya lieko ledwa muzi singo ugumu. Wasalamu uvijane vulonda wafuzi kulika vijane rinyeri ya kulia njini na wakalimu rinyeri wabaita katimubasi muli munti vano balasa vana Kenya vana Uganda na wazairi na balala jevali jeza bangereza hawa Amerika na wadasha balala Angola katio uvijia wafu karumbe rukuru kule ningano umundu ulovulala mmeri umido isi chirele ye chiwabu chibase yulise mito jona bituli akabinja Uganda kalikumba oze njini Museveni adabilize mite bituli chibase chichikate kwetu tadevi sagu kalino kajisense mukemba tinga zigwa wabula chitafe maika chusa mkola Eyo kutula nola te uwo mutebe Giro dabilize basi na dalapode Omusana kukendere sane bituli Nebikuro kubienju vayo semu ibiramu Vino viengere tenyo vyo narubabu Nkalenze na inkira basi kucharubu were Kucharubu katenga chimajinti wenkomia Kucharubu anatuwa ita wono chifuba Kondakita yali antikulira o chifuba Kucharubu vubu kakwe tulina yendi kukatu Kondakita mbuza nyo wenko makali Kanda kweo za konti nchabula sebo Ya gamba mutu funzi za basi tunie Haliluweta na tutikura muba kuchifuba Ya mbata tamai katunda kawaka ya Kenya niyo tachasobola kujiza msasa ati wajitutikula muwe watugoya konda kitabu chanyiga nuri ajivuga tachasibani wetege kove mumukola katibuli omu yenyeze basi itabusi ikitiyo chikuwendu lirokui wetali kivitambuli sobyo vini na tenga binofu nensimbiza maika tunda kabaka zitege kazi wanjira okolo lwenjini Mwanyi ya tusa mbasi batulamaze Batutambulira kubanja mpawa kunyega Uvamwe uwe jogenda na kubalira Nezija murugendo lwomaze mkubo Nezijika zinesi mbite wakuoza Ekomera liege na joli sivirwa Agenze talinasi mbite wakuoza Ekomera liege na joli sivirwa Ebyo bye mmanyiko kubasi dunia Kuhuta jenzi zenye nyola mjige Chigambo dunia chigambo Chalo swahili Mama kurugacho yenseno kwetuli Basi dunia nkate choka ya guma Jajawo kutala wakona yemu ya hita Ndozo ya jiviziza visha kora Ngesiwa mirembe nebavamu mpora Nibialu nobibichi tiyo cheshira mula Nabato valu gendera mwati ya watima Basu debye mulina gambamu vikuru Mwatu watene vitanda vika wimba mkubo Pafune wende kwa tevi nya winguwa Sikundi maya basi teri mkubo Nja kutamangu ade tungerere kubino Koze chitiyo chintie vyebio basebo
Remember where you got it from. www.djerico.com